kabla sijalewa nimeleweshwa. Mtoto amenipa alcohol, fundi wa mitindo na wakomesha. Meudarizi moyo wangu, vidore
anavyong'ata,
sasa kiuno icho
anavyokata,
haina haja
yalimbwata,
tayari
anikamata.
Vidore
anavyong'ata,
sasa kiuno icho
anavyokata,
haina haja
yalimbwata,
tayari
anikamata.
Achoka gorori, yeah, shefu kamudori, yeah, hata kitinga udera. Mamilo, mamilo, oh baby, mamilo, mamilo, mamilo.
Nakupenda sikizembe.
Mamilo, mamilo, basi nipeleke mamilo, mamilo, mamilo.
Chaka, chaka kama ngombe.
Umenikolokota, umenikolokota, kama nyumba umefunga mota. Umenikolo, umenikokoko, umenikolo. Walai ntamoa, hajawai kunboa. Toto anajua kunluaza mie, kimchapa fimo lazima liye. Iwe pumzi kibabo na hema, shoki tandani wevema. Nasimama dede, ukimona nyuma kajaza debe. Kama kikamongo, kakorea upondo. Kama vitani nafunga usongo, na mlipua na mdegeje warambo. Macho kagorori, yeah, shefu kamudori, yeah, hata kitinga udera.
Mamilo, mamilo,